ndiyabi suge mumba ngisayi pantula ngidyanta ngishiye irapa linuke kathi zonke bese ngivuma mbangena mangithola ithuba nangomqondo bese ngikhula nase GF ungamuva ngathi west ngase ngithula from ukudansa ngakhafula ngibamba imic i-crowd igula bathumswempu bangi-approve amasokisi ngawanyusa ngapha itime alithi funda mina nginothando lokucula estudio noma kunetha imvula ngisebenzisa lokho ithuba one mic ngangikhuphuka ngidla umrap i-country buka zinyamalala mangiqhamuka all rounds ngibagawula basebekhetha ukungi kodwa ezami zangiduduza futhi asikuyeke kwadlula namanje ngisabaxebula bazonibhazi ngisabajuqa nginika imic ngisakhafula i-rap sengiyayiphefumula nale beat lokhu ngithuma ngathi kuzokwanda amathuna ngibabulali ngiyagetula SG ngiyasalute yeah all I need is one mic you see
Petu SG
the activist
hey when I compose like Razzy Flag base bangifanisa nesikhwama esigaxe umzimba when I body back eJozi banginikeza ithuba lokuqonda i-cast ngifika sengilola imese ngeke ngidlala intwana yina ungiboni ivele uma ngifika kudala i-ghost nginika imic igada ingozi kudala ngibabhabhadisa ngomlilo eJozi ithatha inothi uma ngena esiteji ihlabahlose bahlala bafose ngabadla ama-round amaningi ngathi ngichathwe ngesopo ngile ntwana engadlali uma ibhala ingalali sasingekho nesikhathi sokucikica njalo kwakumele u-freestyle enjinini ufakazi sabizwa phakathi sanyisa ntwanasi ubhala ucisha irabhi yabiza mfani wami keep ifone and call the shot iqhuma ibhobhili kusizini ringakhipha iflow ehot ephuma empompini izolala estoksini imantshontshe ibhifu ephekwe enkopini komele sipompile kovele kuhlangane sekulotshiwe
yo smell base izinje kwebhistula kuhlephuka ifenisha ba nami ngithi fantuka obhekana namanje fana ngithi ngisayidusha bheka bona bayerutla bayalala mangivuka angibakhipha amakhazanika nami mangivutha hey vele kuba myama fana lana kuhlwe mini khali gugu qiki susa labo 17 badala isiphithiphithi impishi impishi ibuzwa kini kanti ingoma ibuzwa kithi thimba lami lifele empini awungeke ungenze next leze ngena ngishiye imes hambe ngibuye ngenze wesini kungayibangela i-stress angisuke ehamba nathi niga lami igcwala ngathi bangibiza ngestar nama-hate acindezela u-hash ey mina ngisebenzela ukuthola u-cash ngiphinde ngigcwale futhi mase ngibona nina movie s ngiphethe u-SG niga lami elivula igebhu nami ngase ngibona i-map ingakho nami ngithathe i-step
bheka leli findo ngiyalibopha yimi ukapteni wamasosha vele bengibamba bokhwini wena sikubambisa utong misa amagwala nge-order ngifisa usathane nga-ora vela nami nginamagoli ngibheke nethini ngiyakora funa umandela ngiphuni izinto zimane zibe ngcono phela yimi ukapteni nazimendlela ngiyayigqoka wena ubufuna ukubonana wena ubufuna ungenzana ufana nevikisemehlweni ngivele ngikhalise kwasana kuzokhonkotha bokleva khonkotha okhuluva ngibiza amapansula eharankuwa sidla amajankura khonkotha amakruk khipha unyawo ngizokufaka isitathulo zomphela nethuni izinja zami zocula amagugu need more sunlight ngcono ungene ebhaketyeni lambeleni yeke ungibhayitha bengicela nimphakeleni khatheleni nami bengisayofuna la masheleni ngisense mini ngiphethe igeja sebenzele ejaredeni beka ngizokwenzela imovie wena get on the stage changing the lane Jona yama wanna get paid I'm rolling a J and I'm not here to stay indlali hampela phezulu njengo SAA khali simbela mbela phela ngisagogoda intwana ngiyabangena shiya usibale xeqo undercruise ibhathe bona nginemba ngiyophakama inkembu umphefumulo uyophuma ngampela uyoduma ngampela igazi ngobe ngiliphuza ngojeke you and I listen to some true shit I've been down and out getting played now I'm ruthless rappers trying to top me but I'm ruthless from the gutter now I gotta move quick I don't toy let alone the loving on my new shit what do you know about the truth homie I touch and go and all these verses bulletproof for me I ain't never stopping winning is the topic make a mess when I land I rain just like the tropics bet I'm the energy source putting my heart in these thoughts letting the enemy floss dripping the enemy's course they know I'm running this sports cunning I did it before gunning I'm the herbivore stunning for likes seen the shit before she just rolling for the likes If she wanna eat, I'ma give her dick for life. Yeah, cut the tension with a knife. In detention, who am I? On this earth, it's do or die.